Ashukwuolise. Ọkwa sobube gị ka anyị na-ayọ gị. Amaka ibu ya anyị ike anyị na-arịọ. Obi ga-adịkwa anyị niile mma. Maka inye onye a 20 mili. Nyekwa onye nke a 20 mili. Nye onye nke ọzọ 20 mili. Arụ ga-adị anyị niile mma. Maka na igwe kwurokwu wee si. Eme nwata nke emenye dị ya. Obi ya dị ya mma.
Chukwu ike gị ike ka anyị na-arịọ gị. Chukwu ike gị ike ka mụ na-arịọ gị. Ike gị ike, ike ego ka m na-ekwu nụ. Eme nwata nke emenye ibe ya. Obi ga dị ya mma. Chukwu nye ma hụka ibe m. Obi ga dị mụ mma. Chukwu ọmọlụ zelelu. Onye fụlu ụgwọ ogbenye. Ya belu ya ebele. Maka na ụbịa ma jọka njọna. Imi vengizu ụbịa ma jọka. Imi vengizu ụbịa ma jọka. Ọbụlụ na ilu ọna mmemme ike dị ndị a na-ebinye oche. Ọkwa ndị ji ego. Mana eme ogbenye shama na ofu okeshọn. Ndị na-eme shama nre. Ọkwa ndị ji ego. Iyogo ebube sukwue. Bigo wụsa anyị na arụrụwe.
Bigo wụsa anyị na arụrụwe.
Ige bilion bilion ka nna ya Olise.
Ige karịrị ike. Ige karịrị ike. Jagba Bugatti.
Ige Benti Gofi.
Ige ndị iro furu gbanaga.
Ige mma furu tiwa gogogo.
Ige ji agbapụrụ obodo mmiri.
Ige Benti Gofi.
Ige ji agbapụ gbaisi ofesi. Ige bilion bilion. Ige ji edozi obodo.
Ige Benti Gofi.
Ọ bụrụ na ibute ike ahụ. Ike ga-adịgo mma. Emelu gbaisi gị ma wee.
Ige Benti Gofi.
Ige bilion bilion. Ige karịrị ike. Onye mụka baharụ gị ibute ike. Onye mụka baharụ gị ibute ike. Uwe ife ebe gị ga-ajụgbu n'uwe. Ego amaga n'uwe. Onye mụra bụ nwaanyị chube ego. Onye mụra bụ nwaanyị chube ego. Maka na ego bụ ego eji yo. Iji na ego ijobe ime ngeji. Iji na ego ijobe ime ngeji. Iwe jesi anụ ibura kwa bata.
Ebuchi ọkpọpọ n'anya ara mụ. Ana guy ga chupu ego. Nwaanyị niile na-amata gị ibe. Ga chu ego. See ya baby, will you marry me? I got sick.
Baby, I will marry you 100 times.
So, got you work on you. Hey, busy now.
Work, work, work. Work, work, billion, billion. Work, work, work. Work, 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 no silly go. I'm all a zelele. I'm all a nilu on a mbembe. Get in the navy, no shit. Work, one DJ go. Ana mogbenye shama na vocation. Ndị na-eme shama nwe. Ọkwa ndị ji ego. Iyogo ebube sukwue.
Bigo wụsa anyị na arụrụwe.
Bigo wụsa anyị na arụrụwe.
Ige bilion bilion ka nna ya Olise.
Ige karịrị ike. Ige karịrị ike. Ige jagba Bugatti.
Ige Benti Gofi.
Ige ndị iro furu gbanaga.
Ige mma furu tiwa gogogo.
Agbapụrụ obodo mmiri.
Ige Benti Gofi.
Ige ji agbapụ gbaisi ofesi. Ige bilion bilion. Ige ji edozi obodo.
Ige Benti Gofi.
Ọ bụrụ na ibute ike ahụ. Ike ga-adịgo mma. Emelu gbaisi gị ma wee.
Ige Benti Gofi.
Ebube Chukwu wụsa mụ n'arụ. give a wag of my mother. Police have been equal. Shook up, you can do that. I can see police have become.
I can a bicycle of that is a fact.
You police have become.
I can a bicycle of that.
Cambodia, oh, yego gito rogo niye.
Philippines. I'm gonna go to the house.
I'm gonna go to the house.